sobola byonna
Yesu yeka yesobola ebita sobo kerio mwana omusu ebyale mabyo nebyagana yasobola byonna Yesu yeka yesobola ebita sobo kerio mwana omusu ebyale mabyo nebyagana yasobola byonna
ngebizibu byobifuse ebizibu Nentalo zifuse entalo jangweno eli Yesu Tatalwa nentalo batulimayo muzive no mchalo wachikulukuto yabakomako irabawona kubanga sobola byonna
Yesu yeka yesobola ebitasobokerio mwana omusu eyale mabyo nebyagana yasobola byonna
Oyinza kuba ngokoye ogamba tolina nayamba tolina nasubi mukwano ekibi kyolwanira nyetalo netuleka katonda wafe asobola byonna oyo jangweno anakuonya
Yesu yeka yesobola ebita sobokerio mwana omusu ebyale mabyo nebyagana yasobola byonna Yesu yeka yesobola ebita sobokerio mwana omusu ebyale mabyo nebyagana yasobola byonna
Yasobola
byonna
yasobola
byonna
yasobola
byonna